alhamdulillah ma sant yalla le bima wanale cheikh ahmadou bamba cheyi dile way su feñu ton bakke l'islam bi dicté ko ndaw gaacé kep ku daan ligéyal diiné nasran bi reey la na far le kenné na xassal l'islam de modum sen yité cheikh ahmadou bamba mo len fatou wacé shukran laka shukran laka shukran 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 modou bamba shukran laka shukran laka shukran 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 modou bamba xamal na ma yalla xamal ma yonentam wax ma ni jambe de jamu sangam li tax ñu naan ko khatimu rasul moma yengal ba ma far ci sobu leke tune neena ñu na ko du bey bu ñepp daw du lu ci sunu ñu fa du rey yak na ma gustu lu jëm ci bamba ma suma gis fu mu jullo kwaja shukran laka shukran laka shukran 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 modu bamba shukran laka shukran laka shukran 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 modu bamba mun mala fay xana ma wayla liggey ba te rek ngir at yalla mbarki danga ya dina o kanam nañ na ci yow ngir mama jëm ca kanam mun mala fay xana ma wayla liggey ba te rek ngir at yalla mbarki danga ya dina o kanam nañ na ci yow ngir mama jëm ca kanam so deke manan waje waje moy ki waje gagne te ko ku dal modi domi abdoulaye de chemedine ahmadou mbacke man de sante na la yaaje fi baye momadou lamine bar suma deke tek yalla ya wana ngo ko te taxul nga jexal ya tax mi balik tir mate ken do tuma ate te bana ke bate je fe ja je fe bay sen saliwo sen mutala shukran laka shukran laka shukran 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 modu bamba shukran laka shukran laka shukran 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 modu bamba mam mala fay xama mo wayla liggey ba te rek ngir at yalla mbacke danga ya ginaaw kanam nañ roy ci yow ngir mama jëm ca kanam mon mala fay xana mo wayla liggey ba te nek ngir at yalla mbacke danga ya ginaaw kanam nañ roy ci yow ngir mama jëm ca kanam ahmadou mbacke man di sante na la jaje fi baye momadou lamine bar sama digal te ñal ya ma ko leer lu ne wana nga ko ti taxul nga jexal ya tax may balik dir mate ken dotuma ate te bana xebate je ya je fe bay sey saliwo sey mutala shukran laka shukran laka shukran 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 modu bamba shukran laka shukran laka shukran 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 modu bamba man mala fay khana ma wayla dikke patte la sinir matiya akina ga ya kinala nang rochi Yeah, I'm not bad.